Smart Music on Sorat.
Chite bwino kuta peze mpoto apeze ka injinga sana peze gali moto mikangano kusalolela ndi gwero la nkondo asana zimilile apinde kae mondo talikisa manjo peza chuma mama chawi poti kukala ndi chuma kumatenga ntawi sanga kale ya town asana punde kumudzi sanga kala pa mwamba sana chokele kumusi agonjitse ngona asana peze somba kutafikile go adziweka enjomba azidziweka asana vale zikoba poti sanga na kale mazoba anati moyo uno uli ngati njuchi tizigonjesekaye kuti tidye malesa mavuto pa moyo wa munthu alibe chuti tikapeza za bodi sunge silidziwa mawa mesa Adziwe suguli mangojo sa umpuli sosa kwira nchito bwino ama dziwa ndi chisumpi mauza sigura za figi lokala mapigi kulonye mula matumboti ali ndi madigli timati mwana sasa futike mene tinafutikila komabe zoti kuli mavuto wazikumbukila kukachoka kutenta kumabwela kuzizilo kazizila saziwe omukumbatila adziwe banja ndi chinthu cha moyo wonse adziwane kwa kanthawa sana kwatilane zimathandiza kudziwa na zofoka nkhuku yoweta sagula pansika ndipo ndizoona anati moyo uno uli ngati njuchi tizigonjesekaye kuti tidye malesa mavuto pa moyo wa munthu alibe chuti tikapeza zapoti sunge silidziwa mawa mesa
Download music on Sorat.